Ngakubu kuyibuze, kumele yini uthobela igunya likahulumeni njengomKristu? Nebala, asinakulindeleka ukuthobela izimiso nemiqondo kahulumeni ongenamkulunkulu. Yiya, nokuma sibuke iBhayibheli ilokho kanye uPauli ayala ngakho amakholwa ukwenza. Futhi lapho hle nezomndeni namhlanje sizothi ukubukusisa lengwadla, hlala ungasuki. Kuphinde ngubingelele, ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleke eziphatheka ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumlaleli osemshudulweni ekubeni nokuthula ngendima yabaseRoma 13. Ubuze wathi, kungani kumele ukuba ngithobele uhulumeni engikhole uhamba ligugube? Ngiyalithanda izwe lakithi futhi ngithanda ukuyibandakanya nombusazwe weze wakithi. Kodwa ngiyadideka ukushiwo iBhayibheli ngalesi sihloko. Kwenzeka kanjani ukuthi uPawulu atshele amaKristu ukuba athobele? KwabaseRoma 13 verse 1 kuya 7. Ngashana kusicacele kahle ukuthi ohulumeni bomhlaba bonakele abanabulungiswa. UmKristu enze njani uma ibona ukuthi uhulumeni wakhe awunabuNkulunkulu? IBhayibheli kahle hle liyawayala amakholwa ukuba ayithobe phansi kwamandla lombuso, KwabaseRoma 13 verse 1. Amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo, 1 Timothy 2.2. Lamagama ayahlaba ngokwevela lapho sibona khona ukuthi uPawulu wawabhala ngesikhathi sokubusa kwenkosi uNero owabe undlovu kayiphikiswa wedlula bonke ngokomlando. Iphuzu licacile, inqobo nje uma sizokwenza lokhu singathengisi ngobuKristu nokholo lwethu, simelwe ukulwela ukubambisana nombuso. Lokhu ngakuchaza ukuthi sivumelana yonke inqubo yabo kumbe ukuvuma yonke iminyakazo abayithathayo. Lokhu liqinisa sibili emphakathini obuswa ngentando yeningi. La khona kumsebenzi wezakhamizi ukuhlola nokubhekisisa inqobo yabaholi ngese likwazi ukuhlukanisa. Yebo, nanxa kunjalo, amakholo amele ukuphakamisa ubulungiswa beBhayibheli lesikhathi esimanhlembethwana kashana ebe futhi ehlonipha ubuholi balowo mbuso. Isivumo sokholo seWestminster sisiphi imvulamqondo enenani kulenkinga kwisahluko 111 indima 1. Abaqopha lombhalo babhala lokhu. UNkulunkulu emaphakadini onke wenza ngenhlakanipho enkulu nokubona kwakhe okungcwele nokubeka kwakhe ongenakuguqula kunoma yini eqhamuka. Yebo, nanxa kunjalo, akuyi kuba uNkulunkulu ongaba ngumsunguli kumbe waba ngumsunguli wesono, ngebe futhi ngobudlwebulo kusentandweni yoluntu, ngebe inkuleko yokuqhubeka kunalokho kuyasungulwa kumbe konke kwaba khona ngenxa yakhe ngokuvuma kwakhe. Athini la magama? Kalula athi uNkulunkulu uphezu kwazo zonke izimo zoluntu. Khona lapho unikeza abantu kuyikhethela ngokwabo bahambe ngendlela yabo. Ngamanye amazwi, akekho ngaba yinkosi, umbusi, umholi, mengameli, yilunga lephalamende kungengentando kaNkulunkulu. Lokho kungachaza ukuthi amandla ombusi azwe ayisigxivizo esivela kuNkulunkulu. Ilapho kanye ukuyithandela koluntu nenkululeko yokuzikhethela okuqhubekayo. Nakho konke okuqhamuka isibili kungena khona. Emva kwakho konke lokhu, inceku kaNkulunkulu yaseBhayibhelini eyinkosi uNebukadinezari, Jeremiah 25 verse 9. Lokhu kakuchazi nebala ukuthi uNebukadinezari wabe indoda enobuNkulunkulu kumbe ebizwe uNkulunkulu. Unqamulo lwakhona luthi, kuhlale njalo njalo uNkulunkulu esemandleni. Singebethemba bombuso nokho simelwe ukuthemba yena. Eyimene ivamile singakhombisa lokhu kuthembela ngokubambisana nombuso, ukukhokha intela yethu, ukuba ingxenye kuwo, nokungabikho kuyinxushunxushu. Kodwa lokhu akuchazi ukuthi simele ukuba zimpumputhe. Asingakhohlwa neze ukuthi amandla oluntu angaphansi kwamandla ezulu amakhulu kunawo. Ami njalo njalo ngamandla aphezulu kaNkulunkulu. La kungena simo esingaqhamuka kunganongqubuzano phakathi kwalamandla omabili. UmKristu umelwe ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu, Isaiah 5 verse 29. Nokho asethemba ukuthi izimo zalolu hlobo ziyakuba ingcosana futhi zibe ngcono kunalokhu esikuchazayo. Asikhumbule ukukhulekela bonke abasemagunyeni, sivumele uNkulunkulu abe solawulweni njengokuba ebusa phezu kwakho konke. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.